Check. Tano nane. Yo, kwa nini kesho? Kwa nini? Yo, raps unajua joiko kwa damu. No cap daily utanipata na kalamu. Straight facts I go hard like a bamboo. Na bars zangu sunajua ni haramu. Mi utoa stress zangu na kalamu. Mi utoa stress zangu jo na ink. Sidai body coloring na sidai ink na kani art, mi express kwa link. All black adi utathani jo ni cutting. I'm so wavy, I ain't brazy. Seaside and you know I'm so cozy. Couple racks I put that on my chainy. And these fools say they act like they know me. Fake friends is a job mko kwa blacklist. Born late 99 and in a tactics. They sound same fake buzz is a plastic. So run run for your life mini chucky. I'm never wrong look ni Nike ID. Mini boy wa East but me VIP. No mercy ECCRE. Chatty chatty mouth full uta DIE. Ati I'm never wrong look ni Nike ID. Mini boy wa East but me VIP. No mercy ECCRE. Chatty chatty mouth full uta DIE. Raps unajua joiko kwa damu. No cap daily utanipata na kalamu. Straight facts I go hard like a bamboo. Na bars zangu sunajua ni haramu. Mi utoa stress zangu na kalamu. Verse 2 nipe pen jo na paper. Freestyle shh adi neighbor na teta. Rap tuko kenda top tunaenda. Inshallah tutaball kama Lakers. Na nikipita yard yako mindo mentor. Niko strapped at the nimetoka Delta. Kayla na Sheila watu wananipenda. No handball hakuna story za pena. Soma label kwa kichwa ni new era. Cheza low pio sishikwa jo na era. Kwa studio tuna make tu mabomb. So karada tuna bring terror. Don't copy my style utafambal. Na skills zile niko nazo ni za wanga. Flow zenu zoko gani za kifala. Chatty chatty mouth why live utaganda. Don't copy my style utafambal. Na skills zile niko nazo ni za wanga. Flow zenu zoko gani za kifala. Chatty chatty mouth why live utaganda.